manyo, banona chongo.
Moya.
Fiba ome bafishiri kiti. Kama ni solola, patina wako patiba mamusomola. Una sala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Mwati musi vaine ukuba sinimatia.
Kweze
kuenda kumasanti. She so depressed, bana broke my investor. Gipo chayu mafuno pweza na na gangster. Kweze ma trip, ma hotel, ma fiesta. New phone, new week, machine tia ba Manchester. Sadi abroad, ba mundala bali bond. Na madamu bakuwa shaboom londi. Speak for yourself, doti babuna ni mapopi. My mini life ya kumenyesa papongi. Mwaseba na bad bitch apula mimba. Ifejiziba ndibwe magoli de diga. At least nezo kwane sano gula kuma slipper. Jipo mayonda na pamenzo mambo fipa. Kama ni solola, patina wako patiba mamusomola. Kuna sala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Mwati musi vaine ukuba sinimatia.
Kweze
kuenda kumasantia.
Mwe, palato ponza obe apya. Apazo daddy obe alipya. Hali bloka, upya apya. Tekwa chelonda, tekwa chelonda. Upya apya, nikosa takwete msef. Kama londa, hali mwune kwa mano paline. Mulando likwete kwa kasetili. Wala mwune eveni, wale ntesha ne wala ngomo pila. Nishishila pila, nolo kute mwepia kundila. Mwune funa chisolo la bie. Mwati nizo la bie. Galu kumbwa, ulu kumbwa luvia la lula letelela. Mwono makutelela, nandu pali temwisho tunko. Ulangu visho mselo.
Kama ni solola, patina wako patiba mamusomola. Una sala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Muti konde pema sugar daddy wapia. Musi vaine ukuba sinimatia. Kweze kuenda kumasantia. Banona chungo. Fweba ube bafishiri kiti. Yo Sam Logistics. Luitaka All Stars. Charlie Young. Standard Man, I see you. Mr. Frankie Pamongo. Selemanyo. Gavana Fitness. Papa Jasmine Boutique. My boy Twiz. Kuchi
Kumeonga.
Chabobati, mugios pa my friends, akwira connection ya mashuka dati. Hero banzaki maya mbubao ni ramu mugati, sibadi serious.